Chako, nsoka na biri biri bisota ye deni. Dena we party na di jango, sita lisa mudwengu la banta kuri la wo. Situka na fobo tuka, mode we chire chiro te tuba na tulono. Tuba mungungu. Mtakule visiwa, mtakule visiwe vyo. Mtakule visiwa, mtakule visiwe vyo. Nabi de yo Batakure meura Nala de DJ, nala de nama yimbi Balina waka, balina neziranka Batumota, batakula chiganda Batakula neanda, batakula neopa Bapresenta, basula indicator DK, indicator Katandi kampora Omotimane kuzimba one good pillar Hey, it's a book pen prayer Galo with a book, I'm close to your daddy Daddy, jaka naka naka body Good for the baby Wine for the daddy. Mtakule visiwa, mtakule visiwe vyo. Mtakule visiwa, mtakule visiwe vyo.